back in the business.
He's on MC.
B Master.
I thought I told you that.
Nyani Z.
Best you see, brother.
Yo, Star Records.
Piss on MC.
Nampa penzi nampa, nampa benzi nampa. Akitaka nyumba mbezi atafunguo nampa. Akitaka kila mwezi atanguo nampa. Nampa Gucci nampa, hata Zara nampa. Bila wasi, sina wasi, atavasasi nampa. Kupata nyasi, awe kasi, yona fasi nampa. Nampa vasi nampa, nampa tiki nampa. Akitaka kuwa juu, ata kiki nampa. Mimi na wewe tu ata vesi nampa. Sogopi vigenge juu so freshi nampa. Nampa koti nampa, nampa boti nampa. Nampa ruti za Mumbai na Dubai. Nampa chansi nampa mtaja kwenye track yo. Nampa utamu wana nasi black black yo. Nampa namba show show go go. Na nipo vitu mpaka so 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 so.
Akitaka tabasamu nampa, mapeni na yofkoni nampa. Asubuhi niko geto na mgojira. Penzi alonipa onalisha nikolira. Ah ah yeah ah yeah ah ah yeah ah yeah.
Kila kitu bomba.
Hey shorty, give it to me. Bigger story na has band, you're my wife to be. Come close, cheze mbali kama A na Z. Ready to die, yeah. Zizi na D&D, tutabangi like cheesy na sisi ndo VIP. Kwa mapenzi mini cheesy na sisi kwa baby. Kitaka pesa nampa, namfanya starta, kitaka densa nampa. Nampa mambo matamu, kama kitaka jiji lote nampa Dar es Salaam. Nampa pia salam, kupiga sijawai kuchoka labda nipate hamu. Kwa penzi sijawai kungoka mtoto unanidhamu. Mtoto kigoli, wacha nicho lodi lofa. Kupe gari nkupe na jumba la gorofa. Wengine boroka, ona unashoboka. Wanayatoa macho kila kapo napotoka.
Akitaka tabasamu nampa, mapeni na yofkoni nampa. Toka asubuhi niko geto na mgojira. Penzi alonipa onalisha nikolira. Ah ah yeah ah yeah ah ah yeah ah yeah.